bringing you the hottest mixtapes in town.
Big up Burutanga, Buruta, big up Burutanga,
DJ Richmond.
Big up Burutanga, Buruta, big up Burutanga, Buruta.
Nina bikini, she coming on me and she a mado. Nina
bikini,
she coming on me and she a mado.
Dokire kanairo gero
de dan,
dokinya deru te wampinya deru. Dokire kanairo gero de dan.
DJ Richmond, DJ Richmond.
Niko na pedi area zote jo kuvuva. Niko na pedi area zote jo kuvuva.
The superstar VDJ Jones.
Anapenda zaku party kama mzima sim. Anapenda zaku party kama mzima sim.
Mashaulin, 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 salute mashaulin.
Maya, 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 matunde, maya, matunde, maya.
Burukanga, buruka, big up, burukanga, buruka, big up, burukanga, buruka, big up, big up, big up, burukanga.
Hadi teacher on a spice. Every man grab a girl, and every girl grab a man, man to man, for me song that's wrong, scan them. All day and night, and every two I got a lot.
When you come in, I'll be right in the shop.
Make sure you open the door and I don't chat to a chat. Hey, me nah kill you with no pop. Tell me what you like. You want me fix the car or you want fix the bike? Well, you offer every car that you got in your life. Drive it full speed and crash it with my life. So put me put the mocha to the left and put it to the right. I hear stick feel rough. I'll end up this bike. Me no need to any drive. Me no drop stop light. And any man where you meet me, you never give a
fight. The DJ you've been waiting for is in the house. The superstar VDJ Jones, featuring DJ Richmond, the King.
Dokire kanairo gero de dahiki, nongi nyanderu te womboko. Geri wonje kia tia na magoro makwa, mote na mane maku soto. Gero anja za koro newe dance master, yule wa madanza kudonjo. Gero anjo e moko hamwe na gasmairo, nderu taiki nyani ndi zoko.
Iga apuru tanga, buru tap, iga apuru tanga. Buru tap, iga apuru tanga. Buru tap, iga ap, iga ap, iga ap, buru kanga. Iga ap, buru kanga. Buru tap, iga ap, buru kanga. Buru tap, iga ap, buru kanga. Buru tap, iga ap, iga ap, iga.
Ino amkona lafucheza na mgu. Iga, iga, iga statu. Na collect me kumakama tatu.
Simama kete, iga wandeke. Tengisi kichwa ni kazi meshika kwelve. Kiss maki anguka na hendwele. Hapa ni kidance kubandu kama daily. Sipige makofu kechoka mikono kama na utani stingi.
Let the music speak for itself.
Burukanga, Burukanga, Buruka, Piga, Burukanga, Buruka, Piga, Burukanga, Buruka, Piga, 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 Burukanga.
I think you're in the room and the light gets right now. You're just not over, body moving like a fighter. Tim, Tim, Panda, baby, cool it tight. Come up on a Mali, put a blunt, see the light. Bend down, bend down, pause the line. I bend down, bend down, pause. Kahora, kahora, keri rone keri do. Kahora, kahora, no menye denna toy do.
Maya, 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 matunde, maya, matunde, maya, boy.
Sorry, sorry, waka waka, get it.
Maya, 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 matunde, maya, matunde, maya, boy.
Let's go.
Good and fine,
yeah.
Good and fine, yeah.
Check it, good and fine, yeah.
Shika glasi, paka barafu. Mambo hizi melaita kadunda sakafu. Leo ni leo lene benza tuka patch. Manga flani kone dresa kashiki tuka max. Shika glasi, paka barafu. Mambo hizi melaita kadunda sakafu. Leo ni leo lene benza tuka patch. Manga flani kone dresa kashiki to the max. Ali shiki to the max. You think ya kona ask kule. Mandali sema vetu babili babili na. Mail Martin skiza jabidi jabidi. Mwishondo alitem kumbe jangili jangili. Hana akili na kodini ni kafirili.
Sanya Zico.
Rewind that mega tune again. The superstar, the DJ Jones.
Featuring DJ Richmond the King.
Zico. Sanya Zico. Sanya Zico. 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 Sanya Zico. Sanya Zico. Zico. Sanya Zico. Sanya Zico. 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 Sanya Zico.
Siku zote.
Sanya Zico.
Chapa chapa cha brade along lilo sezi katam super kama sina nyongi nyo zito nzito hizo hizo ni kazi na minyo nyo 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 anyang nyongo digi dang digi dang smile na sesa tik tak tik tak we rambosa chekesha dig dang dig dang smile na sesa tik tak tik tak we rambosa chekesha
zigo sanya zigo sanya zigo 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 sanya zigo sanya zigo zigo sanya zigo Sonia Zico, 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 Sonia Zico,
Mana.
Sonia Zico.
Niko ketepa, nisha mzum Nika mteka, tushashuka kwa room Frumbanya, size ya balloon Dile na isurunya, nisha geuka leo Leo nikidunda, minadunda tunawe Kani kudunda, tuko zone minawe Leo nikidunda, tunadunda tunawe Kani kusere, tuko zone minawe
ya kunidisha na siji explain na kumali unafikisha hapa kuna makosa imefanyika hapa kuna makosa imefanyika hapa kuna makosa imefanyika kidhani ninajali utabaki umemakinika hapa kuna makosa imefanyika hapa kuna makosa imefanyika hapa kuna makosa imefanyika kidhani ninajali utabaki umemakinika
hapa kuna kosa imefanyika ni mpaka cheke kesho kukatika itisha steam leta gode mitalipa leo nikutatisha makosa imefanyika ai nilini kuzoza mboko zimeshona duku bado clean cheki ndulani mafosa stima zikidim cheki bado na kulola na tuko ma steam jumamosha daikosa ukweli ni makosa ilifanyika ilikuwa ni fan na likuwa nataka picha tukakiseti moja mbili nekajipa akatufuata na simbele kalizima na sikalizima hapa kuna makosa imefanyika hapa kuna makosa imefanyika hapa kuna makosa imefanyika kitani mina jalika baki umemakinika
hapa kuna makosa imefanyika
uye.
People
they don't see now only woman and sabi talk about
Mazoli mi mazoli
banga People they don't see now only woman and sabi talk about
Mazoli mi make a just they talk about
People they don't see now only woman and sabi talk about Mazoli mi make a just they talk about
Rewind that mega tune again The superstar VDJ Jones
Featuring DJ Richmond the King
People they don't see now only woman and sabi talk about Mazoli mi make a just they talk about I know people cause money negativity is on my country so me I got to change the matter I don't talk, I don't shout, I don't bless, I don't come, I don't twist, I don't cross my radar Cruise on the finish inside the country so once in a while I got to turn up a hat Yeah, are you there? Are you there? Yeah, yeah. Are you there? Are you there? Yeah, yeah. You just a smoke, you don't want creepers, yeah, yeah, yeah You hear my song, you know they dance, you know they fear, yeah, yeah Are you there?
for ecstasy. Must have boost in my adrenaline. Making no mistake me to a totally. Brotherly me nobody can you bother me. Brotherly me nobody can you judge me. Nobody you hold up a Mary Magdalene. On top of my money you are gonna show for me. The way me boo are chop and me need God for me. Me the play dory me for the club for me. People they die but people see they go club that day. People not say any day. Happen each and every other day. Caskets plus the under take a song where they play. I face reality cause me I know be ever run away. Me I know be ever run away.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Anateta ati siyo koro, atabasi ni wa shikigoro.
Hizi ni mamdihi, hizi ni mamdihi. Kwenye fala utapata masaibu, manyasu na vutaji, manyasu na vutaji. Na elchapu, akuma inadi.
Ikikida barisha wa ikisikia, kwenye fala unaeza gozumia. Anateta ati siyo koro, atabasi ni wa shikigoro.
Hizi ni mamdihi, hizi ni mamdihi. Kwenye fala utapata masaibu, manyasu na vutaji, manyasu na vutaji. Na elchapu, akuma inadi.
Mshikaji wangu wa ikisikia.
Turn up the volume and feel the beat. You're locked into the ultimate DJ experience. The party's just getting started. No need to go anywhere else. The party's right here.
King of a manifesto.
It's DJ Richmond. It's DJ Richmond. The king of the streets. The king of the streets.
Sifanyo na wakika we chege. Sifunikana sisi ni mabwege. Kabla kwa chika mganya, sisi tuna kitu takuwaje.
Toto mungu safi kwa ukuna noti. Toto shafu kede cheki mtoto blube. Toto safi kwenye friji kila kitu kosi. Inge na idegu kite kimi kosi.
Kasa na vipi chege tende moro.
If come in one get, so me target the moon, not the target. Smoke up in the room, so we all get. If I cook them, I sell me no bag of one. Me a bleach out me face, make the color steel. Every rasp on a fire, burn me with blaze. Girl, me a priest, so me cocky race. Be a six fan girl in a bitch port. Every groom over tracking at the stall get. Gay Nelson a ride, so me one bet. Love how the ants from the toast board. Got the money for the toll, fi go port more. Girl, a girl go a beg a some stamp floor. Every food in a the restaurant it. Say she want lobster your chest too. Me a buy two sprat, look at it and say me feel so weed make me get mad cat sky. China shank. Hey black girl, hey white girl, bleach out girl. How you feeling? Everybody feel, everybody feel. Like Santa, to the teach feel. Like Calabar, to the Merle Grove. And what a food to Cumberland.
Tupige whisky ni melipo mshahara. Luga nekichele bazenga kona kipara. Washa kiss, chizi jo madawa. Ujui babako lakini unapenda waba. Ujui babako lakini ujui babako lakini unapenda waba.
Rewind that mega tune the superstar VDJ Jones featuring DJ Richmond the King.
Atila tupige whisky ni melipo mshahara. Luga nekichele bazenga kona kipara. Washa kiss, chizi jo madawa ujui baba ko lakini unapenda wa baba
kina kubamba tupa tupa ma mikono ni good you please look a kono kono na we don't care kama umechizia mkono mo na we don't care kama we ni piti toka none chachile
chachile chachile
chachile we chachile
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 we chachile
chachile
oya we chachile
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 we oya
dia chili ya donde kiss paki ati funika uso safisha na standi yani kichali chaplin yani ki Mr. Binuki darampo amadi askia didi una jump una ruka niki jaba kinara ruka simu nayo ikipanda kuna kushuka check it kemba ya dudo kipaka mafuta ambia uyo demo abungoma dera ivaliwi na kinyasa uko ndani kili na kigeto na vako ni za kilami over 18 sugar mommy above daddy
ruka chupa kupanjuka juu like mifuki na abisi chifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 panjuka juu ba 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 panjuka juu ba ba panjuka tu, na weka shida chini na tupa mikono tu. Panjuka tu, mina come through niki rap tu, ma one two. Na kwenye club watu wana dance tu. Jomino kwenye track majabu, beat wazim sauti ya dahabu. Unataka jima, welcome to bora sura ni nice, it's Hamda Bams. Najua nime wakwati, unajua leo lazima watu wa panju. Chafuke kwa nini, wanauliza tutasifu happy mbaka lini. Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini. Wacha nishike drinks, nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vivile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo tu, tutainuka tu. Na kuruka tu, back, banjuka tu. Life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono tu. Banjuka tu, banjuka tu.
Kwani haga ina mimba, cheza na uko kama we ni bigina. Hizi zipewe nini guys, zipewe heshima. Rika yako labda icheze na toys. Inataka pesa hisi ya kwenda out with the boys. Hawa ndo wale mama ali wakanya. Lakini don makeki seti ni kujifanya. Ready manati, sketi ndula mbanati. Kwela kona S, alphabet ineza T. Hizi FYI lipa wezi pata free. Labda a shoot a boss tuzi cheki FYP.
Unranya kona mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Unranya kona mafurumbanya. Mwitete, akosete, sekete, cheki venye. Unranya kona mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Unranya kona mafurumbanya.
Big Baba, yo, usieke filter kwa view once my dear. Picha jegi mistaki, kama sio clear. Thick girls miwa hype na petiti mine pia. Ama Lakeside boy, na jaruma sumesikia yeah. Keuka, nika unanyonyesha chesi namba. Mafrrr, mbanya stafanya ntake namba. Wata bam bam, piki ndozi upamba. Body t, dangerous, kama mdomo ya mamba. Nyashu mebeba, kilo 41 kia Michael. Yoni mbuzi mzima, madamu kona kwela bila do. Oi, oi, wata guan, uliza sidika amba. Na tisha siri ni gani, kwe soft and bubbly. Gangumu kasirisha, hakuna ira sijaitekana uko murima. Anza na Nyeri Moranga, alafu na Karatina Bell. Mpya ya magala wote wako 19. Meru Kituiki, sumu pena wesa. Mabuda wanateta, unafanya toji pesa. Walayuki na ma, unawakembesha. Kiali wakido, neza nihemesha.
Unranya kona mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Unranya kona mafurumbanya.
Gangsta, 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 gangsta. We make it ding them sing from Sinatra. Girl, them a bubble in the
kushinda gavi kam jua disipende kujam niki drop madam manzi yako anazikram alafu ya madam miu eka na mabas chukabuwa gakatamu na kanapenda mashash nimechizi na hizo lips and eyes ushuri ya menibebe ya ma hips and thighs na unasikia nataka this and that jitungisha slow mo na inani entice hi baby girl nimezoza huku east side vijana ya Vegas chiki na washika kijana mula minaweza kuspoil ni kupati FM ukazoze huko insta ni aje mam nimekuna kijo walai ni aje mam baby minataka jo uwine ni aje mam ukiwine na feel fine ni aje mam ni aje mam so baby uneza zungusha yo biggie bam zungusha kidigida ai baby uneza zungusha kidigida zungusha ya big big bam so baby uneza zungusha yo biggie bam zungusha kidigida ai baby uneza zungusha kidigida zungusha yo big big
Stuwa panda right, stuwa panda left Pia kichwe naza songa kama mdigidani less Ndo kudonjo na maulangala na mabrodas kada Kisho mbichi jino bagi na majotansa black Zungusha yo biggie bam, kurusha yo digida Punguza yo milligram, buluta yo indica Mindi chako siku nsima, fukuzo yo minipan Udagu isha fiki abri waki, chunguzo yo visita Ni aje mam, sit hands niko mafong Ni aje mam, niko na big 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 pong Heavy na kupea steam ono na mbili mbili Epilepsi, pisi pisi, chimi chimi
Ni aje mam, nimekuno kijo walai Ni aje mam, baby minataka jo uwine Ni aje mam, uki wine na feel fine Ni aje mam, ni aje mam So baby uneza zungusha yo biggie bam Zungusha kidigida ai Baby uneza zungusha kidigida Zungusha ya big big bam So baby uneza zungusha yo biggie bam Zungusha kidigida ai
Superstar VDJ Jones Featuring DJ Richmond the King
Shade, this is more skin a roll I really don't know what you take me for There'll be no one to hold me, so don't make me fall Cause when I launch my pursuit, there'll be no place to run Swimming at the ocean deep to know I do it for love Don't know how I got inside, but I'm feeling so warm Take me to your deepest road, but if you gain admission, no You don't wanna make it stop, I will not deny you Tonight you are the menu You're back and when I bend up You're dancing with the devil What thing we start in the go end up Tonight you are the menu You're back and when I bend up You're dancing with the devil What thing we start in the go end up
Sensation
Never seen Tell I mean so that You're a queen of the dance floor Nice as you like when I run never be seen, baby. Would you put me in your diary, in my life? I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor, doing social life. When I never be seen, baby. Would you put me in your diary?
She's a heartbreaker. She bend up a breaker. Stealing up what I feel, but I wanna take her. She's a heartbreaker. She bend up a breaker. Stealing up what I feel,
but
I wanna take her.
So tell me why you do me so. So tell me why you do me so.
Superstar VDJ Jones featuring DJ Richmond the King.
You can't tell the kesho. Gani gali no wezo kufanya taifanya ni mwisho. Mwambieni huyo devo. Sikugopi shetani sa God yuko nami alikimu. You can't tell the kesho. Nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima ni wewe. Imara wasiniangushe. Naona sana. Kila siku ni zawadi toka Maulana. So haja gani ushike kama mama. Majaribu isha oe ya ye. Na ataka majuhi zangu atashikana. Na zaonja mazi waogopi na si mama ma. Ya kiyama yo ya jaye. Yendo pesi na songa nae. Wana shanga kuna stress na kuanga nae. Naishi sauzi na kesi mahakamani. Au deni za mazirani kwa fresh ndena ndani. Oh ya ye. Na ogopa Mungu peke. Wanadamu kija kutafash na oma Mungu tete. Maneno yao ya zinyumize fanye supu wewe. Wakichai kutisha na umba nisi tetemeke.
I know you love me, don't stop, baby, baby. So I don't fear nobody but you. I know you love me, don't stop, baby.
Nisi tetemeke.
Superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Ningekuwa msanii wa sanaa ya silala. Ningekuwa na jamii ya masadam kama saba. Na mabunduki na makofia kabilao. Bidhaa za kutijali tuhali mashao. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia. Majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa matauni. Wavue mashati mapante ni kama wauni. Wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa. Na mafans wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali ya ta. Kawe ni MC stick to the wax. Unafaa kweza kutu ya hip hop na other tracks. Sikutukia wadhiju wana tawala industry. Na we bado uko uko chini. Kabla jina yako idro jipe miaka kanane. Kalasman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Pole kukwambia sikutuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi. Ati ma lyrics zetu manze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi. Kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali. Nivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC lengo la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama ruka ya Punjabi. Kukubaliwa na wanadi hata na mababi. We, wacha kujidu mse hatari. Kusema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tusiendele. 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 Tuendele ama tusiendele.
Niaje bro. Niaje sister. Now why check it. We got bad, bad love for you. Niaje bro.
Biti kidunga kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Biti kidunga kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Mashaulin, 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 zanipe mashaulin. Shaulin, mashaulin, mashaulin, zanipe mashaulin. Mashaulin, 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 zanipe mashaulin. Mashaulin. Mashaulin, mashaulin, zonipe mashaulin. Ati shafo mikono niko na shafo karata. Dance na iwe utadhani na piga kata. Dogo ya dogo asit, haraka fa haraka. Dogo ya dogo nasit, haraka faster. Katika 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 dance. Slide right, maintain balance. Slide left, and maintain balance.
recenta maintain bala alafu sina yo nike mikono kwa air tunde katika mdogo pana kaka kwa chair mikono position ni kama umeshika fair dunda na dunda na biti kidunda kidogo uanza ku dance uanza ku dance biti kidunda kidogo uanza ku dance Wanza ku nipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, shaulin, mashaulin, mashaulin, zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin.
Mikono juu, tight hands in the air, akajui kuboza basi dance endelea. Wedunda na mikono kama moto na otea, wedusha miguu tu, si slide kadegea. Siko mavitu doni dance na minia. Na kuogopa dance flow karibia Swing na yo kama donda we dandia Na kama huwelewi banjo katuni idea Ati dance moja clean, dance moja jinga Zitoke zitoke mdogo kauta skiza Dance moja clean, dance moja jinga Alafu tema mate chafu kawaria
Biti kidunda kidogo wenza kudance Wenza kudance Biti kidunda kidogo wenza kudance Wanza ku nipe mashaulin 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 Zanipe mashaulin Mashaulin
Shika tunafika adiruna na mimi na jituma Jimboka ni kuhuma Wamesha ni ngam jina ese isha huva Uneza punja dance for your uma Ndoba imeshika tunafika adiruna na mimi na jituma Jimboka ni kuhuma Wamesha ni ngam jina ese ni kuhuva Banjukaju, banjukaju Banjukaju, banjukaju Banjukaju uneza dance with you nikicheza na migu Tugi banjukaju, banjukaju Banjukaju, banjukaju
Kama inakubamba basi cheza na miguu sini Karibie sana uneza nchafulia look na vile nimepeka pamba tuka chini hapa Ana kususuku waka utaichuja So kitaka we mwenyewe kamkuja Usipoteze masaa madam shika ukuta Sambono na zubana wenza kwa nabachu Hapa ana kususuku waka utaichuja So kitaka we mwenyewe kamkuja Usipoteze masaa madam shika ukuta Sambono na zubana wenza kwa nabachu Bajuka Bajuka juu Bajuka juu Bajuka juu
Bajuka juu Bajuka juu naza dance with you Kicheza na
She want me burnt eyes and in love She want me to flash at it and style up and show
start talking, girl. They said good by me by it, but show everybody said that you know that, girl. Bumper run a back, but if you're flat, maybe no one to see that, girl. Let me say, ball out more speed. The broken white line, she know what to see. But a girl hard, hard like that. But me love how she look on the bike back, girl. She want me ride, want me ease up. She said, no mercy, just speed up. She want me fly, she no ease up. She said, no mercy, just speed up. She want me lily, she want me dolly, eh. She want me burnt tires and Hindu. She want me flash at it and style up. And show them say that me a stunt tattoo. She want me ride, want me ease up. She said, no mercy, just speed up. She want me fly, she no ease up. She said, no mercy, just speed up. She want me lily, she want me dolly, eh. She want me burnt tires and Hindu. She want me flash at it and style up and show them say that me a son that do
things that I do, yeah, yeah. Don't got the speed of my dog, you see the liquor in a do, yeah, yeah, yeah. Terrible picking now, see what speed can do, yeah, yeah. Life I let me stick to the road like glue. Oh, this is true, she love me move.
Girl, they say good by me by back. Show everybody say that you know that, girl. Bumper brown her back. We be no one fi see that. Girl, let me say, ball out more speed. The broken white line, she no one fi see. But a girl hard, hard like that. But me love how she look on the bike back. Girl, she want me ride, want me ease up. She said, no mercy, just speed up. She want me fly, she no ease up. She said, no mercy, just speed up. She want me dilly, she want me dolly, eh. She want me burnt tires and Indo. She want me flash at it and style up. And show them say that me a stunt tattoo. She want me ride.
The Superstar VDJ Jones featuring DJ Richmond the King.
Tight one and he have a muscle contract. Bounce spin off your bounce, bounce like that. Me know you like it when me clap. Bounce spin off your bounce, bounce like that. Pan it tip, balance, pan it tip. Me know if you balala land, pan it tip. Pan it tip, balance, pan it tip. And he have a muscle contract. Bounce spin off your bounce, bounce like that. Me know you like it when me clap. Bounce spin off your bounce, bounce like that. Pan it tip, balance pan it tip. Me know if you balala lands pan it tip. Pan it tip, balance pan it tip. Me know if you balala lands pan it tip.
Pussy tight like a gloves. Fat up in a dress and a dizzy man love. Now I carry wood, I swear to God above. Squeeze up my neck and make me look on you above. The man attack, say me good. Turn the back way and him a push on me a shove. Give him the assignment and him understood. Over me leg like me in a full pub. Tight one and he have a muscle contract. Bounce spin off he bounce, bounce like that. Me know you like it when me clap. Bounce spin off he bounce, bounce like that. Panny tip, balance, panny tip. Me know if he balalala lands, panny tip. Panny tip, balance, panny tip. Me know if he balalala lands, tip.
Get nasty, we can keep it litty all night, don't ask me. She a top five freak on a high.
She got me like, oh me, oh my. She wanna eat, she like, peace me lie. She don't go, 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 say she like what I like.
Like what I like, what I like, what I. If we get lit in the club tonight, pull off a spliff for me, pass the light. Under my talks in my body, right? DJ so heavy, giving me God the vibe, girl crazy. In a waist, girl, come, come, shit me.
She wants a gangster in a bed tonight. She a wants me, me a know. And man a full blown me a day tonight. She a calling my phone. No, she say when he's so unruly, tell me the main reason you want to me. The man with a ED, curious girl, she got questions for Siri. Wiggle that booty and wife me. So crazy you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread it out to legs slightly. Oh mama, spread them so widely. Caribbean girl, one die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body, oh we bounce to a house. Girl, you go down, not to south. Share you green, I know fish out. Bounce your body, oh we bounce to a house. I'ma no scream, no push out. No loud them, no loud them. Me not fear nothing. Me I'm like money and they smell like means. Skin I come for you every day flaunting. Yoruba demon and they not getting. Burning the midnight with the reason. And I unpack me rifle just to ease a dinner. Better quickly stop the teaser. Give what belongs to Caesar, to Caesar. Wiggle that booty and wife me. So crazy you drive me. Girl you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread it out to less slightly. Oh mama spread them so widely. Caribbean guy won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah.
Hate to see you go. I love to see you go. So many options, but I'm the chosen one. Ice on my neck, I'm the frozen one. Girl, love me, so you love me. You are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie? Number one, you're my number one champion, girl. I need you in my bed, bed, bed. Need you in my bed, bed, bed. Can't get you out my head. You didn't tell me how. Yeah, 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 yeah. Waiting God to give you, you guys to show off. Make it for no loss, I go be a damn for driver. Drive you crazy, drive you crazy. Girl, I know what you like. Let's not put off the light, so I can see you clearly. Mwah, baby, give it to me. Oh, you are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie? Number one, you're my number one champion, girl. I need you in my bed.
The superstar DJ Jones featuring DJ Richmond the King.
Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako. Kama pata nimekula zaidi yako, pata kakelo zako. Kwenye muziki nilianza kabla yako. Kwenye muziki nilianza. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako. Kama pata nimekula zaidi yako, acha ngojela zako. Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako. Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako. Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sana ni kazi siyo chaka la maofu. Ukiongelea nyota si kwetu sigala kali. Game na safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu umenifanya niwe mbunge. Nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde. Nashukuru Mwenyezi na zaidi nomba unilinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo na guest. Ukindiliti wenzako wana request. Nilisha sema ngoma ya watoto wa ikeshi. Leo J na mada na kumalizia kesi. Watoto na vimba kama
amelishwa amira. Wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na mana gani kama mnapoteza dila. Muziki kwetu ajira utwazi unanipa sira. Kwenye muziki nilianza kama yako, shahidi mama yako. Kama bata nimekula zaidi yako, kama bata nimekula zaidi yako. Kama na moto nitimba kijambo, kitawe kama yako.
Dos
Superstar VDJ Jones featuring DJ Richmond the King.
Niko kwete niko zana be, kana kana shi Nime pandisi ya mbana ti, juni nganya re Kuna vile nime kana fi, nime bana shi Mbotu nime nda sumbe na se, juni kona kish Sa ubaya ni kinja na mo, atire nangwa Makangede na wantana su, juni koma si Malego na mungana zi, tosi na masi Na wateki adi wana ti Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Bogi yake ni kupuachi kama wagido Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Yake ni kupuachi kama wagido
Geze sisi na juwa ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Geze sisi na juwa ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho
Miko masongi wetegea ni jimez Na kunywa kumiuri yang kujibless Leo ngware mina staga na ref Kaibada watazama ziki arrest Kwa marila minda zi release Juwaga muse mayuto wali ni breeze Uwe rose la chaji kiss mat Nikirandre na kwa gashida na Za kunyami usakanga kwa kiss Doa choo kukisi digi kabisa Dati mi sezi float mi go deeper Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
Geje sisi na juwa ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Geje sisi na juwa ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho
Hatuna leo na nitaka Hawe kwanu na wazim Na wazim Kwanu mepandwa na wazim Na wazim Na wazim Kwanu na wazim Na wazim Kwanu mepandwa Una leo na nitaka Kwanu na wazim Na wazim Kwanu mepandwa na wazim Na wazim Na wazim Hawe kwanu na wazim Na wazim Na wazim Una watika zile filika filika za kupita Nilikuta sister Rita nikawita Zile za kiks Ni yaje sita kaza kuni size ni kama ona Batista 2 months down sana shinda kini texta Na deni mimi tu she can't fuck with the rest Anasema kakoridi ata kukua mistress Super pasi kanisa mbono na confess Kwanza ona nibo Spendi vilo na nifatili ona nibo Na nikazi ona nibo Nani una nibo Hatuna lio na nitaka Hawe kwanu na wazim
Na wazim
Kwanu mepandwa na wazim
Na wazim
Na mazim Kwanu na wazim
Na wazim
Kwanu mepandwa una lio na nitaka Kwanu na wazim
Na wazim
Kwanu mepandwa na wazim
Na wazim
Na wazim Hawe kwanu na wazim
Na wazim
Na wazim
Hati nijipaka wazim Juu ya majuju juu Juu nikachumi wakibusu juu Juu wakanigeuza ngabubushu Kuwa linikorogi ya vudu nilikuwa na mtaka Saisi mtaki, saisi mtaki nilipunguza yotaki Sayana ntaka, uyo dada si mtaki Hisia kupunguka na muona kama charge Leza sema cheers, here comes to a bye bye Usini call tena, tafadhali usini try, try usini test Kimuvi najisikia sci-fi, nilipoteza connection as anita wifi
Hatuna liyo na nitaka, hawe kwanu na wazim
Na wazim
Kwanu mepandwa na wazim
Na wazim
Na wazim Kwanu na wazim
Na wazim
Kwanu mepandwa una liyo na nitaka
Madoba vilo na jizuwa tanisha na wale wa matopa Washanza kuzitingisha topa dobe na fanya mogo kajiru kikitha Niko meto mogo kumaliza Kisa madoba vilo na jizuwa tanisha na wale wa matopa Washanza kuzitingisha topa dobe na fanya mogo kajiru kikitha So nipatie wa mtiles Teleza na alafu nipewa teke Kata upepo nika ukujia mpeke Na kama kona topa cha topa isonge na tepe So nipatie wa mtiles Teleza na alafu nipewa teke Kata upepo nika ukujia mpeke Na kama kuna topa cha topa isonge na tepe Kinanda, cheza na kinanda Vile topa na konga ndukuti na bamba Ni pitingo moja bedli ya ni ya wanga Na kukubali zishuke ndo chujume baka Na nijo tusha kukubali kila topa chini masti zina putikita chwaki Nukude basi na yomu ndo wakasi Zilete, zilete, akari sasi Onita spoiler ma bomb, ati spoiler ma bomb Chukila topa jona topo ni bomb Jekosa form, jekosa do Chukila siku mishindo nalika pose
wazazi wa resist ndo tunawakulia. Hakuna subaru na bado nawakulia. Menilalia kifua mpo ananitadia. Tunawakulia mnase tulia. Tunawakulia, tunawakulia. Hakuna subaru na bado nawakulia. Menilalia kifua mpo ananitadia. Tunawakulia mnase tulia. Tunawakulia, tunawakulia.
Kushoto kulia, tunawakulia. Nashika shika jigi na mkono wakulia. Mkono wakushoto saino change to gear. Nimecheki ukini cheki kakucheki pia. Ukuje bash call ya besties. Mi ukuwa fisi but you need tadia. No to mafia na nibaya bia. Jeja patikani saya mesinzia. Nacheki umecall, umecall tu sana. Tenja meni gift tulimbaya jana. Siezi kuitaji tulijuana tu jana. Nituma tuza jaba alafu kwa chana.
Hakuna subaru na bado na wakulia. Menilalia kifua mpoa na nitadia. Tunawakulia mnase tulia. Tunawakulia, tunawakulia. Hakuna subaru na bado na wakulia. Menilalia kifua mpoa na nitadia. Tunawakulia mnase tulia. Tunawakulia, tunawakulia.
Nilimbaya keyo, nyonyo haka keyo. Oh nitadadi ni kama mini pero. Siezi kukufia, siezi daddy mindio stero. Hapa tunalishi unapigo 2K. Kila step na take new kicks. Parasites you are dynotics. Kudung, Netflix, no chill. Tua risk, kila day new dish. Tunawakulia, tunawakulia. Kila kona wana tutusikia. Tunawakulia, tunawakulia.
Tunawakulia, hakuna subaru na bado nawakulia. Menilalia kifua mpoa na nitadia. Tunawakulia, mnase, tulia. Tunawakulia, tunawakulia. Hakuna subaru na bado nawakulia. Menilalia kifua mpoa na nitadia. Tunawakulia, mnase, tulia. Tunawakulia.
Lord have mercy. Me ni achie tu kamene. Swiss ni nasty. Chungana na masnitch na mamende. Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinyo alima. Melissa umada tangu miukonga tu is. Tupate na the game tukomboka adikis. Weka lawama iris what it is. Wenye si uchoma hizi risi na iris.
For real. Niko na skafu, yeah. Na tuko guilty as charge, itabidi tume appeal. Na kani deal, tunajua venye tuta deal. Ingoma iko na gap, ndio mafans why you feel. Yes indeed, we're the last of the dying breed. Na grid nilifanya katolewa off the grid. Hapo una bid, ama mtu wangu una bleed. Na venye tunapanda, wanajua ni bad seed. From nikiwa mkidi boy, I'm never kidding. Na nikijipin kidi, wanajua ni makilling. Ever busy G, nikinyimwa kolabo na kata maji. Unapata niko tipsy G, kuna time. Nyubonga tunajaja solo na kuna time. Mwiji koroga na kikolo na kuna time. Nyukata kujifollow. Na medi kidogo na kumbuka mini paro na kuna signs. For a better day tomorrow na hizo signs. Nazifanyia mamchoro na hizo signs. Azionyeshi any sorrow. Akili kidogo na kuepuka mausoro. Robbery ni ya makristo na doni ya meth. Au ni show shit, motherfucker I'm the chief. Picha tu bila vasi kombi na uwa. Na kabla ni malizie vaskovu receive maua. Lord have mercy. Mi ni achie tu kamene. Swiss ni nasty. Chungana na masnitch na mamende. Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinyo adima. Melissa umada tangu mi ubonga tu bis. Tupate na the game tukomboka adikis. Weka lawama iris what it is. Menyesi uchoma izi risi na iris.
I'm gonna have patience to karoni ya chuo. I'm wasted and sexy and ugly like good. Drunga ikira is mass Babylonian food. Fuck this new niggas boy no jacool. Man around siwezi kuwa dormant. Kids open doors kilo mpili chili ya dormant. Muneza ni book but wezi kunisoma. Nakula Mary Jane Rose jali ya kinichoma. Kukosa ni noma kusota ni noma noma. Afande ni shacho maboza imebaki aroma. Umeambiwa umeambiwa utanikoma. Ukirudia unarobio na kijana naitwa Roba. Utatoka kijiko nikitoka na kipisto. Promoter makasi riko leta full Mr. Kidipo. Iko na mapiji soma zombi na haturi from virusi no vaccination. Wrong then any mask dimension. Mnadhani mnadhani niko studio na focus right. Na kupiga in real life na kwa Fortnite. General, captain, mina ka frontline. Squeeze shida mbile nita pack my focus right. Naran na gang, madam magram na mawalan galan. Madam madam managodan fiman. Ngango kwa drum na magalan galan.
Lord have mercy. Mi ni achie tu kamene. Swiss ni nasty. Chungana na masnitch na mamende. Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinyo adima. Melissa umada tangu mi ubonga two piece. Tupate na the game tukomboka adikis. Weka lawama iris what it is. Venye si uchoma iziris na iris.